sema we are excellent body and tara black yani mchane beni kuto mara tatu kabari ya mgini wana mwita pia ina nga Stefano Sony show number one twende na msha mapopo ni mapopo wa mke msha mapopo